sun in the sky that never wets, like the waters in the sea that never dry, like a diamond strong that never breaks, like the lions in the jungle that never fear. No mountains too high for you to climb, no rivers too wide for you to cross. Nawo sobola, nange sobola, fena tu sobola. Oh yes, we know we can. Nawo sobola, nange sobola, fena tu sobola. Oh yes, we know we can. Tuliva wangu zi, tuliva wangu zi, tuliva wangu zi, tuliva wangu zi, tetu chada mabega. Abanji basulirira amanyi ne batumalamu, ate nga tusiba nabo abalala tugabana nabo. Naye Katonda yagera ekyo kyendiba nawe kyoliba, ebirungi yagaba ate nga yatwala. Naye Katonda yagera ekyo kyendiba nawe kyoliba, ebirungi yagaba ate nga yatwala. Akatono k'omunaku kasinga ebingi, omulabe byalina naddala nga tayagaliza. Akatono k'omunaku kasinga ebingi, omulabe byalina naddala nga tayagaliza. Ogambo lugendo luwanvu na magwa manji, wera banga kadie, nobude buku wedeko. Baleke baseke, baleke.